Otea. Yeah, yeah. Na effect this time. B. Unafam na chomanisha.
You know what I'm talking about.
First the music.
Then the music.
Yeah.
Nyama choma na so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nene walk kama champion, talk kama champion. Watu wangu wa East wanafam kwa mini don. Mwenye mbinu za medani na miaka mingi jeshini. I'm the one man army.
The one man army.
Mini amasi mchangani, sema tu sijastukiwa. Mgodi unautembea, wajingo na shindwa kuelewa. Usiseme na juu, hata uswazi nafagiliwa. So kinita brother many, watu watashindwa kuelewa. Sio gangster, so one star, ni hustler kabisa. Kwenye biashara masawe kama professor. Moyo sio vunjika kama pacho kebokasa. Utachekwa na bongo nzima kama utaniona kibisa. Watu na heshima zao, wamemegewa vicheche wao. Sembuse kigoli mwezao, tusigombania vichechi, huo ni urithi wa kwetu. Vyote inawezekana peku peku waona vyatu. Nyama choma na so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Najua unanichukia cause napendwa na demu wako. Hata nikifa hutonyesha machozi yako. Haini sumbui, haini stui. Miso daktari wa mabwege ni distu haisadi. Mbuyu siangu kipo wembe. Karibu na dui, najifanya kasi mjui. Makini zaidi ya mamba mtoni ni amini sikosei. Japo sio ndani ya range, bado na lean back. Kwanza simtaki demu wako, awezi fanya catwalk. Niamini, mimi ndo mimi. The DSM finest, kuna namna take it. Mabintu anatamani autograph yangu kwa titi. I'm like, can I get a witness? Hii ni fan kwa watu wangu. Napovuka mipaka maumivu kwa madui zangu. Nawaza ram mwenye mgi. Flows into the fullest. Kipinga mfa maji. Fundi kama sisi lazima.
Nyama choma na zidi.
So kila kisu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Ize bimbi biyo ndane building. Imbia masela biya na wambia mabinti. Binamu mfano jiga kwenye mashab na lipa. Nataka so nitaka na kikisho na megeko. Demo kisema na nchukia na manisha na nzimia. Kicheche kinikimbia mwacha tarudi analia. Walisha tabiria kwamba nitakufa tajiri. So punguzeni maswali napokabata vivuli. Of course I want it off. Yamvua na jua kali. Tukishindana babu umekumbwa na jali. Unene wangu achana nao. Jali biashara zako. Nyama choma na so kila kitu nijuacho. I'm the name of the game. Mtu na kima zake mara moja moja. Suti ukinikuto nikumbuke. Ukigundua kuali data ukamonyesha utupu mkweo.
Nyama choma na
so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Yeah, I miss Mwinjuma.
Yeah.
B, one time. Unafam na chomanisha.
What I'm talking about.
Sijifunze kufuata beat kabla uja mess na mimi.
Yeshi la mtu mmoja.
The one man army.
Yeah.
The Don himself. Vector.
Yeah.
Natosha.
Yeah.
We'll be right back.